Unajua kuna watu na viatu na viatu makitigo wape waambie kinachoendelea hapo.
Every day but you come up on Twitter. Shione kabali bebo chita. Wakati wana chabeta pita. Nishibeve mitima za futa. Wanna know I'm close to feza. Na munyumba tenzeje together. Wanna know if we taking a feather. Cause we peza baseme la feather. So we taking it all over Afrika. Gana bakuti na kuno Afrika. You gonna when you see me in a row. You gonna cause we take over. You gonna know that we were really meant for this. Steadily kicking and making them hits. Me and Feza Fizzo killing them bits. And I'm classic, you're a plastic. When you hear this joint, you're probably blasted. So tell me,
unataka nini wewe, unataka nini?
What you want from me?
Unataka nini jama, unataka nini?
What you want me to do?
Unataka nini wewe, unataka nini?
Cause I'm living my life.
Unataka nini jama?
Talk to him.
Wanasema eti bahati haiji mara mbili. Asikubali kushindwa siku zote si mshindani. Binadamu watachelewesha tu. Mwisho wa siku tutajua mshindi nani. Uso wa busara, uso loja na imani. Uso swa kupepea, uso swa kupepea. So sita jisifia, siyo haki nisipo jikubali. Siwezi katatama, yo kwanza mwanzo wa safari.
Arusha, Dar es Salaam, I see ya.
Unataka nini wewe, unataka nini?
What you want from me?
Unataka nini jama, unataka nini?
What you want me to do?
Unataka nini wewe, unataka nini?
Cause I'm living my life.
Unataka nini jama.
Let's go. Now they're getting emotional, cause we're not international, now they're talking about me, whatever I'm doing, they're asking, they wanna know, wanna know.
Now they're saying we're dangerous, thought they said we were amateurs. All I can be is me and I don't really care what they say, I am prosperous.
Feza, no, face up. They will get shifted to the data. All they do is envy me, but only God can judge me.
Destined for greatness,
baby.
You should call me your highness. Good will always win and overcome the darkness. Unataka nini wewe, unataka nini?
What you want from me?
Unataka nini jama, unataka nini?
What you want me to do?
Unataka nini wewe, unataka nini?
Cause I'm living my life.
Unataka nini jama?
Life.
Living my life. Living my life.
Hello to Atampa Bane MK Makitu Mighty Boy Sparks from Zambia MK all the way to TC Epurokura Tanzania. You know how we do this. Arusha, Dar es Salaam, I see ya. BC Baila International. International.
Exclusive to Amplify.com.
Mr. T-Shawn on the beat.